kol dabaji do woni bernde kebal li sahli ni kanyele wud leddi ko sakti ko fu farati jan gonde matede sanne le lewru avril jabinon du tan ko bur dabaji temdere kanyen gujja nokku no dirte do gosile lamu tumbutu abdul fata ag azabog goto mo dabaji mudum gujja o hali kuteji ko dum wonde waddude
les conséquences sont
kuteji majum ka wala fudo haadi le funnange leddi amendi yimbe kebal mudum fudo dabaji dini yowi guika dabaji saddatam waddata le nokku o jaago goto gondo don o sembe mudum fu do majum yowi
évidemment les animaux
wujugol dabaji dum latik sababu so yimbe le hobe golleji muden dari ton jaagoto wonbe tonbe kolliti wiide ke mudum buytiki sanne
bagan suyaabi
guika dabaji di so gonga alla o nabide sanni ciagal kebe amen do buyti du golleji amen di arande wonko mi kebanno ele margal dabaji ga ila guika dabaji di ka fuddi golleji amen di fu yaari ciagal kebal leedi mali sembe mudum fu to maral dabaji yowi so guika dabaji di kana heddi sikka wala hen kebal linde horan jaba yaada ciagal yimbe ana way warde le garbe de be gujja tum sewre nay teme didi na du teme tati nagge be jaada e mudum
ko dabaji di gujjete ko idin yotto remobe wonbe tombe du yimbe le hobe wonbe le wudle ni kanye aloji mudum gujjale de do nokkule kanko no dirtet Allah gindo goto e demo le lamu banya garato holliti wiide ko dabaji di gujjete ko idu wadda kutteji kewdu fewde e demal
yimbe naydi nawtorto faari mira gese mudum so naydi ne jama yimbe woni cakiti to wadde on do golle nokkudo mi gondo jaarindi ana heewi so beeku ne wala hono demal wadirteedo jaarindi angare balebe mum ngatteta eligesa amen de o hebataake so dun ne wala hala demal wawa haaled so rema kane yimbe kanyum en woni tampobe
la population
to dabay di buri fu wujjede dum woni lam banya gara kanye lamu duansa kanko noddirte amadou kan diallo lami do fedde noddirte production animal le lamu motti wile hitane 2021 tan dabaji ko ngujja le lamu mutan buri winay temede jeddi daba o sifigino dido dabaji wori
2021 deja
le hitan 2021 tam dabaji ngujja di wala fudo haadi ko yottoto nay ujinaji temdere noga e jeegom won ko ujja bali kan e beyi ujinaji temdere chapan jeegom e jeenay geloji ujinare chapan tati didi dakiji ujinaji tati pucci temede nay chapan jeeki bajangarato hidon goy kaje hore fu buri mated san don ude bajangara warde duansa be torade konna
sa yaade dabaji joomo na hollite wiide a yaade ko wadi ngurna mudum fu ana resa non kanko andando kabaru kebe noddete docteur saka jekite hollitiri wiide o wi dido kuttejan yotto wakkatiji fe laamo sabide dabaji gondi tundi an joba lampa
la disparition
de guika dabaji ana hono sa bonnani neddo duubi kewdi ko wadi ana golla edum nabira ciagal du ima daraji ngatte de lumoji di sabi ko yeyete ko uitoto dum nabiram ciagal du kebe le nokku o uitam dum adadu dabaji joloji dum wadam du so dukkule kewde yimbel gombe dombe e gadu ko yobete bangal usuluji e dido dabaji du muytoto sanne sabi le nokkule yogaji lempo ananange e du dabaji
lempo sulu betaya
ko wodi so hoju gol dabaji gol hebi ton sembe don basi ni gondude imade hakkune jalle ni gondi ton di don latiki sababu su yimbele hewbe wombe ton kebe muden buyti rikkeji dubi natude hakkune jamaride